Ciro Poch. Elinyora, elinyora, endoda, amadey. Angisondezele uRoss Madlisa lapha. Emiyalo. Ngizobathoma nomlu, hayi mina ngazi. Kodwa yimi ngize kuwe. Khamba khamba isikhamini kamina ka wena. Yencube nje ngawe. Siyakubuka nje.
Bashana, bathi ah, bathi eh.
Bathi ah, eh, bashana.
Abafana bathi ah, bathi eh.
Ela ngifuna bathi ah. Hey, bashana,
bathi eh, bathi ah.
Ela bafuna bathi ah, hey, bashana, bathi ah, hey, bashana. Ela bafuna bathi ah, hey, bashana. Ngalinika ma number westenda, bathi ah, hey, bashana. Ngalinika ma number ga, agenda we ah, hey, bashana. Ngalinika ma number westenda, bathi ah, hey, bashana. Ngalinika ma number ga, agenda we ah, hey, bashana.
Bathi ah, bathi eh.
Look at me with you there.